kodi muli ni chiembekezo chotani mwa mulungu wathu. Ndakulana ndi manja wili ku program ya Tisanthule Bible lero pomwe mbale Osman Chilolamanda akhala kutsogolera kusanthula masalimo 61-62 tiyendapo ndithu kaulendo mpaka 66 nkhani ya mtengo wapatali yoyika chikhulupiriro mwa mulungu kodi kulimba mtima kwake kwa okhulupirira mwa Yesu nkotani
ndikulandirani ndi chimwemwe inu okondedwa anzanga pa ulendo taonani lero ndi tsiku labwino lomwe ambuye mulungu wathu watipatsa tile tiyeni poyamba tialole ambuye kuti atitsogolere ndi mawu awo apa Yesaya chapter 29 verse 13 pamene akunena kuti anthu awa ayandikira ndi ine ndi mkamwa mwawo nandilemekeza ndi milomo yawo koma mtima wawo uli kutali ndi ine. Tuna mprogramu yapita ija tinali kusanthula masalimo 56 verse 1 ndikulekezera chapter 60 verse 10 mmene timaona kuti Davide achita mantha ndipo adalira pa chifundo ndi chilungamo cha Mulungu. Ndipo lero tilowa mmasalimo chapter 61 kuyamba verse 1 ndikulekezera chapter 66 verse 8 mmene tikambirane za chofuna ndi chikhulupiriro cha woyera mtima. Tom puzilo lalikulu mmasalimo 61.68 ndiye chofuna ndi chikhulupiriro cha woyera mtima. Pamene tikubva pempho kwa anthu a Mulungu mmasalimo amenewa tiona mmene anthu woyera mtimawa akuonetsa kukhulupirira Mulungu. Ili ndi pemphero lochokera pansi pa mtima wa Davide komanso tionanso Yesu Khristu mmasalimo amenewa. Teletie ntiyambe kuwerenga verse 1. Ivani mfuu wanga Mulungu, velani pemphero langa, kumalekezera dziko lapansi ndidzafulira kwa inu. Pomizika mtima wanga, nditsogoleleni ku thanthwe, londiposa ine nkutalika kwake. Mundima ino Davide akubva ngati kuti ali kumalekezera dziko ndipo kuti Mulungu ali kutali mmwamba. Iye akuyesetsa kuti afike kufupi ndi thanthwe lomuposa iye nkutalika. Ndiye mawu a Mulungu amatiuza kuti thanthwe limeneli ndiye Yesu Khristu monga mwa mawu apa 1 Korinto 10 verse 4 amene akuti namwa onse chakumwa cha uzimu chimodzimodzi pakuti anamwa mwa thanthwe la uzimu la kuwatsata koma thanthwelo ndiye Khristu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ikuti wokhulupirira wonse ayenera kufuna kutsogozedwa ku thanthwe limene ndi Yesu Khristu. Kodi inu mumakhala nacho chilakolako chimenechi? Verse 3. Pakuti munakhala pothawira popanga sanja yolimba pothawa mdani ine ndidzagonelagonelabe mchihema mwamu ndidzathawira mobisalamo mmapiko anu. Tsono mundime izi tikumva mawu othunzitsa mtima amene akuti Mulungu ndiye chitetezo chathu nthawi ya masautso koma akutsindika kunena kuti ndiye amene asunga wana wake mmapiko ake monga nkhuku isunga wana pia. Verse 6. Mudzatalikitsa moyo wa mfumu zaka zake zidzafikira mibadwo mibadwo. Adzakhala nthawi zonse maso pa Mulungu. Mumpatse chifundo ndi choonadi zimsunge. Pano tikuona kuti Davide akufunafunabe chifundo cha Mulungu. Kunena kuti pamene tisendera chifupi ndi Mulungu ndipo pamene timuona kuti Mulungu ndiye wamkulukulodi. Komanso nthawi yomweyo ndipo pamene timaona kulephera kwathu kwatira kuti timamufunafunabe kuti tione chifundo chake. 8. Potero ndidzayimba zolemekeza dzina lanu ku nthawi zonse kuti ndichite zowinda zanga tsiku ndi tsiku. Ndiye pamene wokhulupirira akhala kufupi ndi Mulungu ndipo pamene amaona kufunika kochita chowinda. Ndiye ndikofunika kupemphera kuti Mulungu atitandize kukwaniritsa chowinda chathu. Mwachisoni kuti ambiri timalephera kukwaniritsa zomwe tinalonjeza kwa Mulungu chifukwa timafuna kukwaniritsa roka. Chapter 62. Tsono salimo ili ndilofunika so kwambiri chifukwa David akutsimikiza zakumvera Mulungu. Teleta mvani akunena kuti moyo wanga ukhalira chete Mulungu, iye yekhayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa. Amakhalira upo kuti ankankhile pasi ulemu wake. Moyo wanga ukhalire chete Mulungu, iye yekhayo ndiye thanthwe langa. Ndiye mwa mawu onsewa tikunena kuti Davide akuonetsa chikhulupiriro ndi kulimbika mtima pa Mulungu monga momwe mwana achitira pa makolo ake. Kunena kuti tili kusanthula za munthu amene wapereka moyo wake kwa Mulungu ngakhale akuyenda m'masautso ochuluka. Ndiye pamene tiwerenga salimo limeneli lomwe ndilochokera ku mtima kwake, tipeza kuti palibe chinthu nchimodzi chomwe chomwe chikuonetsa kuti akukhumudwa kapena kudandaula, koma kuimbira ndi kulemekeza Mulungu kokha basi. Ndiye tikunena kuti kodi Davideyo akuthabwanji kumapembedza Mulungu pamene moyo wake ukuyenda mu mdima wa masautso. Tentoneni mawu apa verse 1 amene akutsogozedwa ndi mawu kuti kuyesedwa chikhulupiriro. Verse 1. Moyo wanga ukhalira chete Mulungu yekha, chipulumutso changa chifuma kwa iye. Pano Davide akuonetsa kusatekeseka ndi masautso omwe akukumana nawo. Ndipo ndi chifukwa changa akunena kuti moyo wake uli mʼmanja a Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti Davide analonjeza kuyenda mʼmasautso ndipo akukhulupirira Mulungu. Azanga, ngakhale kuti anthu ena amaona ngati kuti ndikulephera kutero, koma kwa Davide amaona kuti inali njira yoyesa chikhulupiriro chake. Verse 2. Iye yekhayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa, sanje wanga sindidzagwedezeka kwa kukulukulu. Pano tikuona Davide amene wadzipereka kwathunthu kwa Mulungu, kotero kuti sakulola ganizo linali lilonse lomwe likuoneka loyela mmaso mwa anthu, koma yakuyika maso ake pa Mulungu yekha. Ganizo ili likuchoka pamene Zadoki amene anali wansembe wamkulu anatenga likasala Mulungu ndi kumatsatira nalo Davide. Koma taonani Davide anamubweza nalo ndi kunena mawu amene akupezeka pa 2 Samuel 15 verse 25 and 26 pamene adane na kuti, ndipo mfumu inanena ndi Zadoki, ubwerere nalo likasa la Mulungu kumudziko. Akandikomera mtima Yehova, iye adzandibwezanso na adzandionetsanso ili. Ndipo okhala pake pomwe, koma iye akatelo kuti sindikondwera nawe konse, onani ndine pano andichitire chimene chinkomera. Haleluya. Davide pano akumusa Zadoki kuti sakufuna kumiliza Mulungu ayi, koma kuti iye achite monga momwe afuna pakumutsogolera njira yake. Verse 3. Mudzamvuvulukira munthu mpaka liti kumupha iye nonsenu? Monga koma lopendekeka ndi mpanda woweyeseka. Davide pano akupereka chithunzi cha mlangizi wake amene ndi Ahitofeli kuti anachita chinyengo chomupereka kwa adani wake, kumene kunali kulosera za chinyengo cha Yudasi Iskarioti. Ndiye akunena kuti Ahitofeli anawononga moyo wake monga gulu la anthu achifwamba likugumula mpanda. Koma pazosezi Davide akunenabe kuti kulibe kanthu ngati chili chikonzero cha Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndi chikhulupiriro chozama chomwe akuonetsa Davide pano. Kodi ino mukonze kunena kuti masautso adze pa moyo wanu ngati chili chifuniro cha Mulungu. Verse 4. Komatu ankhalira upo kuti ankankhire pasi ulemu wake. Akondwera nawo mabodza, adalitsa ndi mkamwa mwawo, koma atembelera mu mtima. Mbuyo mutakhala tikunena za mawu apa Roma 12 verse 19 amene akuti kubwezera kwa Yehova. Koma mwina sitimvetsa mawuwa. Ndiye pa 2 Samuel 16:10 ndi pamene pali mawu otsimikiza ganizo limeneli, pamene akunena kuti mfumu niti mlegeni atukwane pakuti Yehova anamuuza. Ndani tsono adzanena watero chifukwa ninji? Apa Davide anali kutanthauza kuti ngati Mulungu walola kuti amunyoze, ayenera kumulola kuti amutukwane. Azanga, kodi mudayamba mwaganiza kuti nthawi zina Mulungu amapereka mdani ndi cholinga chofuna kuyesa chikhulupiriro chanu? Nkhani ili pano ikuti inu ndi ine sitiyenera kudzidzimuka ndi adani pamodzi ndi zovuta zomwe Mulungu wavomereza kuti zidze pa moyo wathu. Tsono tilowa mgawo lomwe lili ndi mutu wakuti nthawi ya chikhulupiriro. Ndiye pano ndifuna ndiyambe ndi funso lakuti kodi nthawi yowonetsa chikhulupiriro ndiyo iti? Kodi ndi nthawi yomwe kuli dzuwa ndipo kuti kulibe mitambo mmwamba? Kodi ndi nthawi yomwe pamene chilichonse chikuyenda bwino? Ndiye Davide akuyesa kuyankha kuti nthawi yabwino ndiyomwe moyo uli mmasautso ochuluka. Verse 5. Moyo wanga ukhalire chete Mulungu yekha, pakuti chiyembekezo changa chifuma kwa Iye. Tsopano ndimeno ikuonetsa mfumu Davide ikutuluka mu Yerusalemu ikulira. Koma iye amaona kuti zinthu zonse zimene zinabweretsa chisoni pa moyo wake ndizo zakutha. Ichi ndi chifukwa chakuti ndiye munthu amene anadzipereka kotheratu kwa Mulungu, ndipo ndi wokonzeka kuyenda mavuto ndi Mulungu ngakhale zotsatira zake zopsa motani. Tileta mverani mosemo ya kunena kuti moyo wanga ukhalira chete Mulungu, chipulumutso changa chifuma kwa Iye. Haleluya. Verse 6. Iye yekayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa, sanje wanga sindidzagwedezeka. Tsono awa ndiwo mawu owona asali mulimeneli, komanso mawu apa mtima pake pa Davide, kunena kuti umo ndi mmene moyo wake unayendera. Okondedwa, kutsamira Mulungu nthawi zonse ndicho chinthu chomwe chinamupangitsa Davide kuti akhale wopambana pa anthu onse mbiri ya kale ya dziko lapansi. Kodi inu anthu adzakukumbukirani ndi chiyani? Verse 7. Pa Mulungu pali chipulumutso changa ndi ulemerero wanga, thanthwe la mphamvu yanga ndipo thawirapo panga mpa Mulungu. Khulupirirani pa Iye nyengo zonse anthu inu, tsanulirani mitima yanu pamaso pake, Mulungu ndiye pothawirapo ife. Tsono ili ndilo salimo lomwe ndilokhudza moyo wa munthu. Tereza Van David akunena kuti Mulungu ndi chipulumutso changa, ndi ulemerero wanga, ndi mphamvu yanga, ndi mtetezi wanga. Ala ndiwo mawu amene akusonyeza kuti moyo wa munthu ukudalira pa Mulungu yekha ndipo palibeso winayi. Tsopano tiona zakupambana kwa chikhulupiriro. Verse 9. Indetu anthu achabe ndi mpweya, ndipo anthu akulu ndi bodza. Pakuwayesa apepuka, onse pamodzi apepuka koposa mpweya. Mundimeno Davide waphunzira kuti sangakhulupire gulu la anthu kapena anthu oveka. Taonani iye anakhumudwa ndi Ahitofeli, munthu amene anali bwezi lake wachotsa phazi na nempondepo. Koma pano wafika pakuti sangadalireso munthu ayi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, iyi ndi nkhani yofunika kwambiri makamaka kwa Kristu amene ndiwobadwa kumene iwo sayenera kuyang'anira kwa munthu ayi koma kwa Mulungu yekha. Ndikunena mawu ameneya chifukwa alipo Akhristu ena amene anakhumudwa, anachititsidwa ulesi ndi kuwononga moyo wawo popeza anayika chikhulupiriro chawo pa munthu. Ichi ndi chinsinsi chomwe Davide anatulukira moyo wake kuti sangakhulupirire munthu ayi koma kuyika maso ake pa Mulungu. Ndiko apa ndipo pa thanthwe pamene sangagwedezeke. Kodi ino mumagwedezeka pa chikhulupiriro chanu? Yankho likunena kuti tsamirani pa Khristu popeza ndiye thanthwe lolimba ndipo maziko ena ndi opanjenga. Verse 12. Chifundonso ndi chanu Ambuye, chifukwa inu musudzula munthu aliyense monga mwantchito yake. Pano pali nkhani yochititsa chidwi wokondedwa yakuti ngati munthu ali ndi mphamvu ayenera kumachitira wena chifundo. Tinetaonani iye akunena mawu amenewa chifukwa chakuti akudziwa kuti Mulungu ndiye wamphamvu zonse koma amachitira wanthu chifundo. Kutanthauza kuti pa mtima pake pa Chikhristu masiku ano okondedwa ndiye chifundo. Taonani inu ndi ine tinalandira chifundo kotero kuti tiyenera kuchitana na chifundo wina ndi nzake. Tsopano tilowa mu chapter 63 momwe tikumva za ludzu la madzi a moyo. Ili ndi salimu la Davide lomwe likuonetsa momwe anali mkhalango ya Yuda. Ili ndi salimu la padera momwe muli mafuta omwe athiridwa pa mabala osiyanasiyana. Ndipo salu yomangira zilonda komanso mankhwala othandiza kuti zilonda zipole bwino. Tentilo wene verse 1. Inu Mulungu, ndinu Mulungu wanga. Ndidza kufunani matanda kusha. Moyo wanga, ukuvaludzula kwa inu. Tupilanga, lililira inu. Ndziko lauma, lotopetsa, lopanda madzi. Kuti ndione mphamvu yanu, ndi ulemelero wanu. Monga ndina kuonani malo oyera. Pamene moyo wa munthu wokondedwa ufika ponena kuti inu ndinu Mulungu wanga wamuyaya amene muposadi malingiriro ya anthu onse, inu ndinu mulengi wa zinthu zonse, ndinu mpulumutsi wanga komanso ndinu Atate wanga, ndiye kuti moyo umenewu waululadi chikhulupiriro chonse ndipo palibe chinthu china chomwe chingapangitse kuti munthu ameneyu alankhule chimenechi koma chikhulupiriro choka. Tsono kuti moyo wa Davide ufike apa okondedwa ndi chifukwa cha kuthawa adani wake ndi kukabisala mchipululu mmene munali moso wa madzi. Ndiye wafika pofanizira dziko louma limeneli mmene anali kuthayiramo ndi moyo wake. Tele ndi chifukwa chake akunena kuti akumva ludzu la kwa Yehova. Awa ndi mawu ochititsa chidwi kwambiri kuti moyo wa Davide ukumva ludzu la Mulungu. Kodi ino mudafika pa mlingo umenewu wakumva ludzu la kwa Mulungu? Kapena mwina tinene kuti kapena Mulungu ndiye amene amakulemetsani? Nsanga moyo wanu ndi wanga uyenera kumva ludzu la Mulungu. Verse 4. Potelo ndidzakuyamikani mmoyo mwanga, ndidzakweza manja wanga mdzina lanu. Mudzakhulitsa moyo wanga ngati ndi mafuta ndi zonona. Ndipo pakamwa panga ndidzakulemezani ndi milomo yakufula mokondwera. Pokumbukira inu kama wanga ndikulingalira za inu maulondo a usiku. Pakuti munakhala mthandizi wanga ndipo ndidzafula mokondwera munthuzi wa mapiko anu. Davide pano akunena kuti atapasidwa mwayi wosankha pakati pakukhala mchanjano ndi Mulungu ndi kukhala pa gome la zakudya zonona, iye akunena kuti ali wokozeka kusankha kukhala mchanjano ndi Mulungu ngakhale ali mmasautso. Haleluya! Taona nokondedwa akunenaso kuti adzalemekeza Yehova ngakhale pamene ali pakamwa wake usiku. Chapter 64. Salmo 64 ndilomwe likunena kuti munthu woyipa akhoza kupambana ndithu okondedwa, koma Mulungu adzamuweruza ndithu. Ili ndi salimo laulosi wa Israeli lomwe likudzamtsogolomo, pamene Israeli adzakhala mmasautso akulu. Ndiye ili ndilo salimo lomwe Aisraeli wotsala amene ndi wokhulupirira adzagwiritsa ntchito. Tetamvani verse 1 limene likunena kuti, imvani Yehova mawu anga, mukudandaula kwanga, sungani moyo wanga angandiopse mdani. Ndibiseni pa upo wachinsinsi wa wochita zoyipa, pa phokoso la wochita zopanda pake. Ili ndilo pemphero limene Davide amakonda kupemphera Mulungu kuti amubise, kuti popeza ndiye pothawira pake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ikunena kuti pemphero ndilo chida chokhacho chomwe wokhulupirira aliyense angadalire pa nthawi ya mavuto. Verse 7. Koma Mulungu adzawaponyera mimvi, adzawaswa modzidzimutsa, adzawakhumudwitsa, lilime lawo lidzawatsutsa, onse akuwaona adzawathawa. Ndipo anthu onse adzachita mantha, nadzabukitsa chochita Mulungu, nadzawasamalira ntchito yake. Wolungama adzakondwera mwa Yehova, nadzakhulupirira Iye, ndipo wongoka mtima onse adzalemekeza. Nkhani ili pano ikunena kuti inu ndine tikuyenera kudziwa kuti chiyembekezo chathu chili mwa Mulungu. Tere taonani kuti atsogolera anthu onse ndiwo wolephera, tela anthu onse ayenera kuyang'anira kwa Mulungu yekha, popeza ndiko kuli tsogolo la dziko lathu. Chapter 65 verse 1. Mziyoni akulemekezani inu mwachete Mulungu, adzakuchitirani inu chowindachi. Tsono ndime ino ikuonetsa chithunzi chakuti anthu asonkhana pa phiri la Ziyoni ndipo ali wokonzeka kulambira Mulungu. Taonani kuti zolengedwa zonse zikuyamika Mulungu pamene mpingo wake ukulambira pa phiri la Ziyoni chifukwa chachifundo ndi zabwino zake zonse kuti nzosatheka kuneneka. Verse 4. Wodala munthuyo mu msankha ndi kumuyandikizitsa akhale mʼmabwalo anu. Tidzakhutanazo zokoma za nyumba yanu, za mʼmalo oyela akachisi wanu. Madalitso a Mulungu akupita ku mtundu wa Israeli tsopano, monga mwa mawu awa pa Deuteronomy 7 verse 6. Ndi kwa onse osankhidwa ndi woyitanidwa ndi Iye. Ndiye taonani kuti anthu onse osankhidwa pamodzi ndi woyitanidwa amakhala ndi mwayi wolandira chitetezo cha Mulungu. Ichi ndi chimene anaona Davide. Tentuloweni mu chapter 66. Tsono ngakhale Salmo 66 likukamba zakuthokoza Mulungu, ili ndi salimo lothandiza polambira. Salimoli likupita kwa mkulu wa nyimbo, koma amene analemba sakudziwika. Ili ndi salimo lomwe likukamba za zinthu zimwe ndi zabwino zomwe Mulungu anachita anthu ake. Izi zinali zotsatira zakuomboledwa kwa Ayuda, ndipo amapempha amitundu kuti akondwere nawo pamodzi pomukweza Mulungu. Verse 8. Lemekezani Mulungu wathu, mitundu ya anthu, ndipo muveketse liwu la chilemekezo chake. Tsono pano ndifuna titsitize ndi mawu akuti ndime iyi ikuamba za mtsogolo pamene Israeli adzabwezeletsedwa nthawi ya kubwera kachiwiri kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndipo mneneli Ezekiel akunena kuti tsikulo kudzaperekedwa nsembe. Taonani nsembe mchipangano chakale zimayimira zakubwera kwa Yesu Khristu. Ndiye nsembe zomwe zidzaperekedwa mtsogolomo zidzayimiranso zakubweranso kwa Khristu kumene kunachitika mbuyomo. Kunena kuti nsembe zonse zinali kuyimira zakubwera kwa Yesu Kristu, popeze ndiye sembe yomwe inaperekedwa chifukwa cha machimo a dziko lapansi. Tele izi ndi chimene Yohane anali kutanthauza pa mawu ake apa Yohane 1:29, amene ananena kuti, "Wonani, mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi." Tsono izi ndi chifukwa chake anthu a mitundu yonse ya pa dziko lapansi, makamaka mtundu wa Israeli, ukulimbikitsidwa kulambira Mulungu. Ndiye nkhani ikunena kuti Israel ndi amene ayeneradi kutsogolera kulemekeza Mulungu, chifukwa chakuona kuti Mulungu ndi amene wakwaniritsa kusunga malonjezano ake wonse. Momwe monso inu okondedwa pamodzi ndi ine, tili ndi chifukwa chokwanira kumulemekeza Mulungu. Taonani anatiwombola mwachifundo chake, osati chifukwa cha nzeru kapena mphamvu zathu. Ayi, tale ndi mawu amenewa kwa lero ndifuna tilekeze pano. Ndiye timakambirana kuchokera pa Masalimo 61 kuyamba verse 1 ndikulekeza verse 8 la chapter 66. Mene timasanthula za chofuna kapena kuti chikumbo kumbo ndi chikhulupiriro cha oyera mtima. Ambuye akudalitsani inu. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chilo Lamanda utitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera ku Masalimo angapo ndithu tinayambira 61, 62, talo wansu 63, 64, 65, ndipo tikizera 66. Masalimo onsewa nkhani yake ndi modzi-modzi yogwiritsitsa Mulungu kukhala ndi kulimba mtima mwa Mulungu, komanso nyimbo za mtsogolo. Izi ndizomwe tamva mprogramu yathu ya lero ya tisanthule Baibulo. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tidzapita ndithu kusanthula Masalimo, ndipo tidzalowa Masalimo chapter 67. Amene atitsogolera ndi mbale Osman Chilo Lamanda, ndipo tilimbikitseni kapena tilimbikizane potilembera SMS ku 0833-500-222, 0833-500-222. Mukhoza kutumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Kapenanso kutumiza kalata ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ine ndiyamika Mulungu chifukwa cha inuyo pokhala limodzi ndi ine mu programu ya tisanthule Bible. Ambuye akudalitseni.